kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa hagayya 10 bara 2015 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenyaa attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akkam ooltan kan bara darbe dargaggoon gurraachaa tokko poolisiin ajjeefamuun jeeqamni keessatti ka'ee ture magaalaa Fargisan keessatti ammas walitti bu'iinsu uumamee jira. Uummattoota Dawaarraa qabnu keessaa tokko.
Marii nageenyaa kan Sudaan kibbaa sadarkaa maaliirra jira gabaasa oduu keessaa qabna. Madrak gumii hatattamaa fi addaa guyyaa lamaaf gaggeessan deemsaaf ba'ii filannoo baranaa kan Itiyoophiyaa hin fudhadhu jedheera. Oduu booda gabaasa guutuu qabna. Qophiileen torbanii ispoortiidhaaf soraan Minnesotaa dhaqee deebi'eera. Maal qaba? Gara boodaatti itti deebina. Waa'ee Ameerikaaf uummata ishees sagantaa qabnaa maraafuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara namootti deebina.
Wixata torban dhufuu akka walta'iinsa araara mallatteessan kabeellamni qabamee fi jiru gareeleen Sudaan kibbaa wal falman gidduu isaaniitti ammallee adda addummaan babal'ataa jira. Gareen tokko sakkaan komachuuf balaleffachuun ittuma fufee jira jedhama. Gabaasaa Iskindir Firee of Finfinnee irraa erge soraatu dhiyeessa.
Bulchooti Sudaan kibbaa waan irratti wal dhabanii biyyi isaanii illee dhibee ta'e kan falachuumaa jiran falii kun nagam deemuu jira. Fal kan addunyaa illee irra eeguu jirti. Falii kun akka itti baananitti torbaan tokko qofa tafeef sila. Marii tana igaadee fi miilota isii jalqabe addunyaa illee waan hedduu irra eetti. Torbaan tokko keessatti isuma torbaan tokko gadiyyuu ta'uu jirti walii galuu malan. Torbaan har'aatti itti gaafatamaa paartii mormituu Riek Machaarii fi pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiir walii galuu malan. Tokkummaa mootummoota waldaa Afrikaatii fi dhaabbileen gargaraalleen akka jariku walii galee eegan pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaalleen akkanu. Taatullee akka ammaan tan jirtu kanatti walii galteen tun waan fagoo jirtu fakkaatti. Akkaataa itti gaafatamaa yookaan ammoo akka itti jaarsi araaraa jedhutti keessumattuu jaarsi araaraa kan Sudaan kibbaa jeneraal Taban Deng jedhutti rakkoon tun yookaan ammoo falii kun rakkina seenuu jira.
We came here mandated. We are serious. We wish that
itti gaafatama nutti kennanii jira. Itti gaafatama kanaaf ammoo nu qophii jirra gam kennaan dubbitanallee qalbii tokkoon guutuun fudhachuu jirra. Ados ilaatanaan durattu walii galanii iyyuu hin feene. Taatullee laakkuun mari'achaa yaanuun wal dhabinu mootummaa waliin qabnu bal'achaa deemuu jira. Mootummaan akka walii galteen tun akka silaa galmeerra kan ta'anitti deemtu hin fedhu. Bulchiinsi biyyaallee kophumatti qadhaabbachuu fedhaa jedha. Waan irratti walii galuu dadhaban keessaa tokko eegi barii mootummaa cehumsa dhumateen duubatti hajaji waraana harkeennu turaafa. Akka itti gaafatamaan araaraa paartii Sudaan kibbaa jedhutti guyyaan araaraa dhiyaachaa deemuu jira. Taatullee tanaa jenneetiin adu dubbiin fixaniitu hin jarjarru addunyaalleen waan feetillee ajettuuti nu araarum kan feenaa kan ammoo saatumteennatti hojjannaa jedha. Wamtaateefuyyuu falee araaraa kabulchootii Sudaan kibbaa bulchooti isaanii irratti wal dhabaniitiin eegachuu jiran torbaan tokkotti hafe torbaan tokkoon dubatti waan taha addunyaalleen caqasuma jirti.
Kutaa Mizuurii magaalaa Fargisan keessatti waggaa tokkoffaa dargaggoon gurraachaa hidhannoo hin qabne poolisiin ajjeesamuu ilaalchisuudhaan ennaa mormiin gaggeessamaa jiru kanatti dargaggoon poolisiitti dhukaasee deebii poolisoonni kennaniin madaa'e tokko dhibee lubbuu isaaf sodaachisu rakka jiru ta'uun beekamee jira. Hoogganaan poolisii aanaa Seen Luwis Joon Paalmer akka jedhanitti kaleessa humnoonni ordoffii akka nama qawwee hidhachuutti shakkan tokko ordofaatu jiranii dhukaasa banameef deebii kennuudhaan walitti deddeebisa dhukaasa gara 40-50 gahuutti seenan. Booda konkolaataan humna poolisii rukutame. Konkolaataa rukutame keessa kanneen turan humnoonni ordoffii akkasuun itti deebisanii dhukaasan. Namicha faana dhahaa turan kan miillaan fiigu sanas rukutanii kuffisan jedhu hoogganichi poolisii Joon Paalmer. Itti fufuudhaanis jarreen kun kanneen hiriirichatti hirmaatan utuu hin taane yakkamtoota jechuudhaan gurmuu namoota dhukaasa bananii sana balaaleffatan. booda abbaan dargaggoo poolisitti dhukaase sana akka ibsetti mucaansaa yeroo ammaan madaa'ee haalamaa keessa jiru kun kan umriin 18 Tyron Harris Jr. ta'uusaatii fi hiriyyaa dhihoo dargaggoo gurraacha bara darbe poolisiin ajjeesame hiriyyaa Michael Brown ta'uusaa qorattootatti himanii jiran. Tarkii keessatti aleellaa walitti taanee geggeessameen poolisootaaf loltoota walumaa galatti yoo xiqqaate namoota 6 ajjeefame. Bakka biraatti immoo magaalaa Istaanbul keessatti waajjirri qoonsilaa Yuunaayitid Isteetsi kan aleellame yoo ta'u, aleellaa sanaaf dubartoota 2 shakkame. Dubartoota 2 keessaa tokko innaa poolisii wajjin walitti dhukaas geggeessametti ka qabamte yoo ta'u, kalammataa garuu ammallee harka poolisiin galiin jirti jedhamee jira. Waajjirri qoonsilaa sun yeroo ammaa kan hojii isaa dhaabe yoo ta'u, gurmuu paartii warraaqsa bilisummaa uummataa jedhamutu itti gaafatama fudhate aleellaa kanaaf. Bara 2013 illee magaalaa Ankaaraa keessatti kan embaasii Yuunaayitid Isteetsi boombii of wareegdotaan aleelameef itti gaafatamaa fudhate gareen kun tarree maqaa shororkeessotaa Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa baase keessa jira. Haleellaa boombii of wareegdotaa arra ulaa guddaa dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa Kaabul irratti geggeessame namoota siviilii 5 ajjeese kabiroo 16 madeesseef gareen Taalibaan itti gaafatama fudhatee jira. Akka namoonni 6 argan jedhanitti konkolaataa aangawoota mootummaa fe'atee humna waraanaan geggeessamaa turetti xiyyeeffate geggeessame haleellaan kun. Dubbiimaan Taalibaan immoo haleellichi humnoota alaa biyya keenya keessa qubatanii jiranitti xiyyeeffate jechuudhaan dubbatee jira. Kana duras aleellaa hedduu walitti aananii biyyattii keessatti geggeessamaa turaniif Taalibaan itti gaafatama fudhatee ture. Abukaatottiin gabaasaa gaazexaa Washington Post Iraan keessatti qabamee jiru Jason Rezaian akka jiranitti eega manni murtii Tehraan jiru arra guyyaa xumuraatiif marii cufataa geggeessee booda yakka ilaalchi basaastummaa ka gabaasicha irratti geggeeffamu jalqabamu mala jedhamee jira.
Namo galatoomi ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin addaa fatattamaa kan waliigalaa madrak guyyaa 2 geggeesse deemsaaf bayii filannoo baranaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Ihaadiik karaa demokiraatawaa ta'een filameera jechuudhaan pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa dubbachuun abbootii irrees jajjabeessee jedha. Ibsa ejjennoo qabxii 13 of keessaa qabu xumura walga'ii kanaarratti kan ba'e yoo ta'u, raawwachiistuun filannoo walaba ta'ee fi taajjabdoonni biyya alaa fi biyya keessaa lafan jirretti filannoo walaba haqaa fi amansiisaa ta'e kan hundumaa biratti fudhatama qabu gaggeessuun akka hin danda'amne jalqabumaarraayyuu hubachiisaa turree jedha ibsi ba'e. Garuu boordiin filannoo Itoophiyaa maaltu na dhibe jechuudhaan filannoo akka gaggeeffamu gochuudhaan bayiin filannoo qaanessaa ta'ee xumura akka argatu ta'eeraa jedha ibsi madrak. Kanaaf jedha barreessaan madrak obbo Gabruu Gabra Maariyaam.
የመድረክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቀደም ሲል ምርጫውን አስመልክቶ ያወጣቸውን መግለጫዎች በሙሉ የምንቀበል
መሆኑን ኮሬኖ ጅራዎች እሱ መድረክ ከማንድረ ፍለኖ ከነ ከኒላለን ኢብሳ ባሳ ቱሪ ሁንድ ከሲመኑ ተው ኢብሳ ዴምሳፍ በይ ፍለኖ በረና ዲሞክራታዋ ዋን ኢንታኔፍ አከስመስ ሄረብየቲ ከጨብሰ ዋንቴፍ ጉሚንኩን ከንፉደነ ተውሳ ጭምናን በክስፍና
Ibsi ba'etti fufuudhaanis filannoon gaggeeffame yaalii ijaarsa sirna demokiraatawaa duubatti ka deebisee fi hojii seeraan alaatii jedha. Kanaaf akkaataa filannoon kun itti gaggeesse kan qoratuuf paartilee hanga tokkoof kan hin loogne tokko dhaabatee haala jiru uummataaf hatattamaan ifa akka godhu jechuudhaan gaafateera. Filannoo ega xumurame boodas jedha ibsi kun. Miseensota koo irratti doorsisa ajjechaan ga'ee jira jechuudhaan sanas hidhaa mana namaa diiguu akkasumas manaaf hojiirraa namoota ari'uu mootummaan atattamaan akka dhaabu gaafatee jira. Filannoo kana booda Itoophiyaa akka daawwatan pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa mootummaa aangoorra jiru kan ilaaleen haasawaa dhageessaniin madrak gadduusaa ibsi baase kun tuquudhaan akka qabxii tokkottis lafa kaa'eera.
በዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተመረጠ መንግስት የጥክሱ መጨረሻ የተባለው ሙገሳ የተሳሳተና አምባገነን
ፍለኖ ዲሞክራቷ ተን ሞቱማ ፍለተመጀን አንጃጁን ዶጎጎራፍ ወረባንሬ ከጀጀቤ ስዋንቴፍ ጉሚንኩን ገርፈገኛን ረቲ ዱበቴ ገደት ደጋሚ በሬፈማን ኤምባሲ አሜሪካ ፍንፍኔ ከሰጅሩ አከደቀብሲ ሱሙርታ ይጅራ
kanaan dallanee madrak qabsoor karaa nagaa gaggeessuun dhaabu ka jedhan immoo dura taa madrak profeesar bayyana pheexros duran tooftaa haaraa kan adda addaa garaa garaa gargaaramuudhaan qabsoo keenyatti fufnaa kunis qoratamee akka barbaachisummaa isaatti kan ibsamu ta'uu dubbatan dadhabbii madrak qabaa jedhame irrattis mari'achuudhaan qajeelfamni kennameeraa jedhu profeesar bayyanan
አባል ድርጅቶቹ በየራሳቸው ማንቀሳቀስን ወደዛ ያደላሉ
ጃርሚያሌ ምሴንሶታ መድረክታን ቆባቆባት ሶሶውቲ ጫልቺፈቱ ኩን ስረፈሙ አከቀቡ ሙርቲን ደብሬጅራ ሁምና ማለቃስቴ ከብሮ ወልታሲሱዳን ተኩማ ነከሶሷም ሙርቴፈሜጅራ
ፓርቲን አከ ፓርቲ ኦቶንታኔ አከገምታ መድረክታ ኡዳን ደገርሰጅሩ አከወልት ቀም ወሊገል ራጀሩ ፕሮፌሰር በየነን ፓርቲ ለሲያሳ ከነን ቢሮ ጀና ወልፈካታ ቀበ ወሊን ወልታኒ ሆጀቹ ሰጀዱ ስረት ዱበነ ራጀዳኒሩ ቃማ ሐዋሳ አዳ አዳ ጉርሜሱን በርባጭሳ ተው ሲብሰኒ መድረክ ገረሰደር ካብራት ጉደቹ ፍስ አብዲ ቀበ ጀዳኒሩ ገምታ መድረክ ከነከሳ ፓርቲን ተኮ ከበየ ዮተው የሮ አማገሩ ፓርቲ ለያፍሪቱ ወሊ ወጅን ወጀታ ጅራጀዳ መለስካቹ አማ ፍንፍነራ amma galgala ke sa sala maaf daqiqa 42 manu biramo galgala ke ware ke darbe saato kof daqiqa 42 opi sporti ወልዶርጎሚ ኦስፍና ጀቹን ስፖርቲ ፌዴሬሽን ሀዋሳ ኦሮሞ አሜሪካ ካባ ከበረና ረዲ ክለቢ ኦሮሞ ዩናይትድ ዮካኒሞ ኦዩ ጀደሙት ሞኤ በዳፈሜ ኦዩን ክለቡ መነሶታ ከብራ መነሶታ 11 ስታርስ ከንጀደሙ ወጅን ጠበቴ ዲታ አደቢ ከነመን እንጅፈቴ ዋንጫ ፍደቴ ገሬን ኦሮሞ አውስትራሊያ ሞ ሰዴሶ ባዬ ውመዲ ወላቡ አርፈፋታት ዶርጎሚ ስቴዲየም ሚኒያፖሊስ ሴን ፖሊት ቆጴ ሰንተን ሶራን ረተርገሙዳን ዶርጎሚንኩ ማላከ ፈካቱ ፊ ጀረን ስቴዲየም ኬሰት ዱብሴን ጀልቀምን
ለማ ማንታ ነው ብሶ ጅርኩን ነው ምልከሶካ እትጋፈተማ ሰብቁንምቲ ኦስፋናቲ ምልከሶካ ካላሉ ጅሮ ጆሌ ኸይማ ለፈባፈቴ ነመድ ማልፈካታ መነቲም ገባም
ያንግ ጀሽን ጆሌን ኩኒ ጆሌ ባኤ ኢንስፓይሪ ናማሙሪ ኩሰደታ ኩሰጋሊ ከነፍ ከሳ ቀብደኒ ኩባ ቆፋዱንታኔ ፓሪ ደዳት ጅራ ኢንጌጅመንት ደዳት ጅራ kuna mohamile umatoromoti famile ba e wanna gamachisu nulle ba e gamannera wanti tokofa onter gersisu jalal argisisa lamafamo tokuma gersisa dergagesi dergagesa fida jijira gudda to feracho
o magan kiyo gamachu ibrahim jedama do anu ganna kudo sadeti dorgomi osfana rauni ambaradde akkanati umanni oromo walitti gaye tokuma dan jalalan nakkanati toligani tokuma rabaradde jecha akkasumas ummani bira australia ra dufani canada ra dufani akkanati wali wona jechun usfanan tokunu gadara usfanan hajabatu jeda
klabi kamda drugome
yani tabata gare 10000 lek starity
kuma mraga ujirtan kana o yu fi oromo united jechu oromo united fi 11 stars urji kudani tokane አቋሪ መቃባ አፈተቲ ለማኑ ገሬ ሚኒሶታቲ ኦዩ ነሞ ኦሮሞ ዩናይትድ ኦሮሞ ዩናይትድ ተኩማ ኦሮሞ ጀቹ ለማኑ ገሬ ሚኒሶታት አገማ ተባቹ ጅራኒ ተብለመ ሶር ጅራኒ ደቂቃ ጌታ በጃልቀባኒ ደቂቃ ፕሮባታ ሚሽነሪ ጅራኒ አገማ ጎሊን እንገለ ወርሃ ለማኑ ተባቹ ጅር ኦሮሞ ዩናይትድ ኢፍ 11 ስታሪ ተባቹ ጅራ አደ ወሬ ተባቹ ጅሩ መቆንጎ ቀበደናማ አደ ተባቹ ጅሩ ዲቆ መዳየት ኒ ታየት ኒ ነማደ ጎፋቹ ጅሮ ሃ ነሞ ደዲባቹ ጅሮ ሃ ነሞ ዲቆ ታየት ና ፎርፎራቹ ጅር ዱብሱ ጅራ
መቃንኪ ኑራ ዋሪዮት
ኤኑ ተባ
ኦሮሞ ዩናይትድ
የቹኔ አርማንዱራ ክለብ ዲ ቢንታ ባዳ
አርማንዱራት ክለብ ሃይ ስኩል ፈተበደ ክለብ ዲቆ ኦርጋን ከሰት ኮላንዲ ተባቹ ተራ egeachi asiga godane tum fa moromo kan tabacho yalka
amma mele manta ta kana kol diko ta ino kol ta fakata ta tetini tablalu jirta tabacho le tinjirtu manta
kale madawla bu team siatil wal in semi final tabanne asiti fula garmil mudamudi hanati stretch na gode na irkifame tabacho da deral ta itum lalu jir
amel kan karu jirta kinin jidare wa manta te to ana kama kam da te din da sa ta mo din da sa tan se o dirti koran karait kha jalan so ga be
wonu ko ne kudu wan ka wa ga be kha ammo timi la chu timi kama la jabati gan da bro le nu shin de ammo gan kana le ti de bisne ne ila final yar khono dofne yo wa ka ri shin dinan da san ne ne
wol mal la la re wanta
aye galato
نمد بين الناس جرود دكتور نجاش عمرتي دكتور نجاش مو اوغيس فياتي جوله تبتوله تانان وجي غرغارس تولانو جچو في درغمي اوسفا كانو كوبي اوسفانا كانو في دكتور بدوس غلطه فدا ماني فسلوفته دكتور ماني فسلوفته ماله
وان توري وانت اوسفانا غافي غل راين اوسفانا جنو جچو جرا امانتنا اوفيسر اوتا كي سنجرو كوميتي كي سنجرو لكن فولنتير از ا ميديكال اورامو هيلث كير يا سنين هوجدا joluma joletabatun tamiram te gargaru jira
aga mana mamalmi da magargar te jechun na mamile chapemo kam na magammi da kamargit
raguda namamila masili pulgoran ankle sprain goran jilbin faru koban concussion leta ko matan do me wan makana fi joleti ko daima ada fi awra ojin dufani lalan raguda kufani dgf1 tanen madwa tanen machwa gargaru jirad
aga mana magami wala
an kubaki yami dr opsan amagale asinjiru dr namarani no jino jana sa saditina dakave namdi dama namsodoma gargare amalle jolle tabachu jurtana final afu no tabachu juran sanile jo nam at least nam jahachala gargare injira
arma jira tankana yachun akuma dun faru ftamo akwalda ke saru ftamo malen yachun sanama edu taram jira doctor nam kudan getani
nam kudan le ni dabarra namnin monta volunteer monta kana golef do yachu jira nam kudan ni sana jole medical school karatu jira do mata akakiya ka almost ama kudan chala de gan practice godu egale fi doctor namarani sakasmo opsa namar residency vide doctor opsa doctor masvin nam edu juran jolen kenya auga sa jeso kenya
aha amma isana amma ko walda truftamo yo kana kuma dun fa duftamo kama duftana kenno truftana
dabata kamna
dabata magane
oromo health professionals in north america jama
jasa doctoro to kana mo ogeso tfaya in north america kana america kaba
duga makan
ati tolano jatta
tolano jane
walda kuna dabata gam jechone
amatta sadi amma tan ege galle
jinte san gurdo man
ojin gurgudan bakuma volunteeri bakuma oromon akanati wal kunnam nukanati as dufne hojanna of course fuladura planning kenya sanira gudara amantana
planning karori kesan kageri mal
kanara gudara bakuma volunteeri bakuma oromon tol kunnam tukano sontane fuladura biyetile orometile debine wan nam kenya gargaru yada gamna
gudo sagalate fada amilka
fayade
ati ta rabidu wadu wan mate jannanamma penalty o kanammo kubba da biditu jirani biditu jirani o kanammo akamman tan demu jirkan kanammo rewele biditu jirani o kanammo akamman tan demu jirkan eleven stars do toko galfate amma eleven stars biditu demu jira aka bate engelchi ne
Oyun marro. Bana gidip bağırın. sanan jani
sadeni tu abaga akam gamadan lejin ke samani
yutimo numa bene gudratu ni mona wili ke tag jende dumne hanji vanne mota kana
akam gotan inji
akam bone charti gore ne
aya aka lejin sa ke sanen gamadu magan ke enu
ya tule nanja
tule
amadrasa
tule amadrasa baga madale ji saku ba gare o yuti o kan ormo united wala mafamo watani
kan lama fada e
sentani maljetani sentani akamit mota
jabada woni wali dufne garte il manoromoti wal gamachi suf dufne mo kabna jolen gare no jita wane tanata nandro no moni tuni lama duwati wo umani de ngad no mo yarano mo ko bujene timne jabada sena jene
malita sani timo wata ma
malista banne itimoanne tabadda onnerra tabadda if koluma di sati timan tokuta tabadda jenne akasiti kubba takalla magalla kisne akasimo necho
goli me galchidani motana
goli sadina ine isan sadi inaken dabane
so the sadin galchidani
sadi motan
gamma chufi gujirta wancha fuda chufi gujirta bagamadda
galatomi
nami goli jalqaba galche ka oyu goli jalqaba galche o maganken
ramadan hasan
ramadan agamnam joda belle yokani wargadelle jete senu dande ta maljete sen
ani gizen dura pk penalty kick jannan oldumet man timaghi yayecha hobat yobbe confident yojin like nokumale nin dabahiyan
that's how it is
thank you
Jorlen Sadarka Sadafa Bahanummo Australian Kara Heddu de Mani Asrufani Sadafa Bolleno Ma Miti Bagamadde
Baga Olumanu Gamanne Sininjeran
Mal Rabaratan Sadafa Bokan Wogaru Sokeso Bofaden de Mal Rabaratan Mal Dugo Gortar Mak Man Kajel
Ama Sadabre Gafadufne Uya Oyero Wala Kenna Saddet Kes Seneti Hinchpatamne Bane Ama Takanammo Ayet Wanfo Yisinjira Jorle Lamasadi Kadabalanne Jira amata kana sadaffa ba honammo akamata dufu more itko poine wando gogoro gone itti ko poine dufu no gore jira cha bagolu magamal kala toma
gare lamma fa batammo romia 11 stars yokana mafan kenna yode bilne urji kudani tokkani romia ti magani lenjisa kana okani
maqal lenjisa kenna faisal jelo jadama anen ammo
captain okani tigafatama
gare
ya jelo tigafatama gare ti
abdulatif diraja
abdulatif fardisani inta ane lamma fa batani homa miti mant gogorta okan malt bade malt sene ramma
wa bedio sontane game cima ture kagari tabanne cina lamanu akka bay game ka kana malena ma to katao penalty yo mara bu macarati mo ega game du match penalty ligore demne boda akasamatti carranu bune akasib mo tamnecho
tanawafu na kumane biftani na gamfu
guane bifne na gamfu da jennani wagadu fu jabanne oso ligore yo kam penalty ki koson demne durat fudachu hawina yo rabbi fere wagadu fu jabanne matake nol qabanne akka fudachu hawwi kamne rabbi fere
jabada yena
aye gala to misara
barentu abdullah mona ma oyu kan romo united goli ege goli hagam qabde
goli sadin qabe
goli sadiq abde goli lama walfan qabde nami yo qopofte go nami goli ege to kor sudan isa guddom daqiqa sun kesa mali daqiqa nami se tu
yada wala ti itterate guya gutu sanoma yada de itdebe akanamu natne ne jetin goli sare lame sane bisa tafadle qabef timaghiyad hadu nagar garan ani sadu isan gargaru fere qabef
sadi qabu wandi qameti qabde jennam takatti qabde jennam malu finje
takku qabnani rabb maray
sadenu
man qabe takki qabnanu rabb marati
wa gamade baras fudachu demu jirta
da okay aya nagas aya
jole oyu ta cancer bujira jole oyu romo united et wancha fudatena cancer bujirta oye ole ole ole
Oyu chujiro Romo United Oyu Romo United echo
Yoro makarek gamachudan gamachu isani kan garsi batatin champion espana kambaru malama afreshani gante gare oyu
my side.
Dagge fatota kenya ammo qoppi kan bratti ceena na mota sammun sani dukuba qabuf gargar sakenna melallata. America ummatashe.
I am overwhelmingly happy that due to my brother's brilliance and he's had good luck, we've all agreed we all have
obolesiko ogesata usan akasumas carragari argachusan martinu kenye carragari arganne kanaf heddun gammada jedan sababinsas wan qalbin ko yade gochu wan andandef kanuma utun hindu indur mallakako wararakatanif kennun barbada jedan arjomtu kata andoris buffet magala washington ra fagenye kilometra 88 irakajru bagga Fredericksburg, Virginia jedamu jiraatu. Kana dura namoota harka qalleeyyi ta'an gargaaruuf doolara miliyoona 100 ol arjoomaniiru. Kennaan isaanii inni boodanaa kun immoo dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan naannoo isaanii Mika Ecumenical Ministries jedhamuuf kan kennamu si'a ta'u kunis namoota mana jireenyaa dhabanii daandii irra bulan kanneen dhukkuba sammuun dhiphataniif mana jireenyaa haaraa kennuuf oola. Tattaaffii kanaan namoota 20 mana argachuuf jiran keessaa Vicky Shavaretif obboleessi isaanii Jerry Grimsley tokko qorra baatee amajjii nama kotteessu sana ni yaadannaa jedhu dukkana keessa bulaa turan waggaa 3 keessatti yeroo jalqabaaf gara mana isa dhugumaatti innaa darban akkas jedhan.
Couldn't believe it. It was wonderful. It was warm. It was solid.
Amanuun dandeenye baay'ee gaariidha. Ni ho'a. Mana cimaadha jechuun gammachuun dubbatan viikiin.
Warm. Well, we didn't have to worry about the snow no more or the rains because we
cabbiitu nutti bu'aa yookaan immoo bokkaan nutti rooba jennee kana booda yaaddofnu sababaansaa ammaan dura lolaan nurra yaa'aa ture. Ujummoo bishaan ittiin harkisan kalaastikaa bitannee dunkaana keenya keessaa bishaan gannaqaa turre.
Daayirektara dhaaba Mikaa Ministirii Meegaan Kootar mana jireenyaa 7 kan Buffet House jedhu akka bitamu qindeessan tokko keessa jiraachuuf jiraattonni ji'a tokkotti doolaara 300 baasuu qabu yookaan immoo kiraa isaanii hanga tokkoof akka oolutti hojii fedha ofiin hojjetan irratti bobba'uu qabu.
You know, we're not just putting people into housing and providing support services, we're actually giving them reason to get up
and namoota callisne manatti galchine tajaajila deeggarsaan kenninuuf sababaa san ganamaan ka'anii waa tokko keessatti hojjechuu danda'anii keessatti hirmaatan kenninaaf dhugumatti hedduun isaanii kanaaf kabajaa guddaa qabu jedhan gargaarsa namoota qaamaa hir'uu ta'aniif mootummaa biraa kennamu kiraa isaaniif oola mana ofii isaanii keessa jiraachuuf bakka mijataa keessa buluun bu'aan eegamne kenneefi jira viikiin erga mana sahaaraa kanatti galanii sammuun isaaniillee sirrii yaaduu qabe amma dawaa isaanii fudhachuu ni yaadatu eessattan qaama koo dhiqadha yaaddoo jedhullee hin qaban kutaa nyaatatti bilcheessan kan irra keessisaa dhakaa giraanaayit jedhamuun hojjetameef meeshaalee haaraa qabu hedduu jaallataniiru viikiin.
Everybody that comes into this kitchen says they want it.
Namni bakka nyaatatti bilcheessu kana seenu martinuu utuun qabaadhee jedhee hawwaa jedhan obboleessi viikii jeeriin sababa duddi isaanii miidhameef hojii mana keessaa kamiinuu hojjechuu dadhabanis boroo isaanii marga haamuudhaan daraaraa dhaabuuf yaalii godhu.
Mana kanaan boonuu keenya mul'isuuf jecha kunuunsuu yaalla mis buufet carraa kana nuu kennu isaaniitiif galateeffachuu keenya illee ittiin mul'isuu barbaanna.
Gargaarsa buufet kennan waggoota 5 darban keessa lakkoofsa namoota mana jireenyaan alaa ta'anii kan magaalattii keessa 100 harka 58 gaccabsee jira. Arjoomtuun kun akka jedhanitti pirojektii kanatti hedduu gammaduu isaaniif gara fuulduraatti illee maallaqatti dabalaa gumaachuuf karoorfachuu isaanii ibsan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloohertzii 15,630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloohertzii 13,870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloohertzii 12,040 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii horii walitti deebina nagaatti bula.